Unajua vile inakuwa safi eh? Wawusa mekutana na safi Asirine house na hii Na hii
Walikimia mapepo Pepo Our life is like EXO EXO Walikimia mapepo
Pepo
Pepo
Usiofia mashabiki wanaishia kwa foto Utoke mpali weni ubavu wangu kushoto Wa moto atote mpali Wa moto atote mpali Magoto tuko kedale Sindoto tuko finale Mitoko tuko proper B Upepo sio koko si Saint-Tropez Vile ndani patamu mje misi tokei Baby Google my gogo Red click Chini kidogo Ujuko fast Kata kidogo Nenda kushoto Kilea, mefagilea, endelea kulea Oh shit, godi kulea Shambalangu, napalilea Napaki kuche, napanda pia Namagilea, yeah Yeah, utambai Tusimame, tutembe dede Kisha tupai Baby,
baby,
baby You know I don't need nobody
Nobody,
nobody
Wana kime ya mapepo, pepo Our life is like EXO, EXO Wana kime ya mapepo,
pepo,
pepo
Our
life is like EXO,
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 EXO.
Ile sana tu
Yeah, sapi na data na mental Isia ni zote kwa mtoto Wana nakupa heko Kabinti umenimbia ni special Naitaji utulivu kujilia langu epo Wana kemeia mapepo Benzi unajua nini Wana majibu machis We nobody biz We nobody business Kunuga ni hiv Ni kama una kiss man Nadili siku hizi nyingi niko na meet Cause plus jumlisha Inawendo mana ya maisha Pumzisha Mawazo kifuwa ni kwa mister Kistarabu Cheza karate ya mapenzi senpai Maneno yao so mikopa watu die Na macho yao sio ni kitu don't feel shy Vidole vyao so risasi They shoot and nobody die Ikibinda nkoi, ikibinda nkoi Wesi uniachaga hoi watanikuta moe Moe, moe Tutambai, tusimame, tutembe dede Kisha tupai, baby,
baby,
baby.
Baby.
You know I don't need
EXO,
EXO,
ile sana tu.